Sangalunga, Kajuna. Pasa Julita, we Tula, Unia, Wagazet, ngumjani ayivume umfoka mkhize mangangeke simase intombi ngokuba shashi intombi ngizomisa nyapa.